Japanese Concordanazi,
njengamanje bengihlupha ngaxoshwe inhloso hi-fi anobalandela ngemuva izinja zami tifat besithi solanda uthi back ithekeni yadlala ufight iwed ishintsha kaningi bathena singena kwi-spring seniyadubulana thina sakhula sibukela i-wrestling sheshe ngibushiye ubudlelwane mekuthi abunayo i-g-string wathuma khulukhulu le nto beyibiza ngithi sling vukamamlazi wami laba sibabonisa isipoko shine number siphuza ukubhiya siyobancuka i-store bebengakufaki nje egemini mengabunamakhokho Ati mama leli kati nje usitshela ngogogo
Basuki goes nanga makhokho ati lesi Japanese konkotha nyakazi lokishi iti 5 utsunami cause isicelo sube nathi ti 5 utsunami cause isicelo sube nathi Basuki goes hello nanga makhokho ati lesi Japanese konkotha nyakazi lokishi iti 5 utsunami cause isicelo sube nathi ti 5 utsunami cause
isicelo ayeke ngalo shunu wamapantsula sebedlala ngamakhandi nambi yabathuma badedela izinje ronge manje siyabaluma ingane encane zonke lezi zisecathula bathathi personal lova wami usoba nenkinga uyifake nama-spice cause i-beef uyacika intake ntake shembi le nto ekhula ngepizza nama-lines ashisa bhenga athi amanzi wegiza mina i-sweet man sis man lazi nangidina imina u-Jacob Zuma i-KZN iyangidinga imina ophethelana ubani unenkinga makavele obala ngoba ezami zomkhipha of course ngiyazi ukuthi nonke nosimbi ibhube sekudumele ephepheni lamasimba nithi ningamela njena uJulia Caesar mese nciphisa amavoti like a woman figure
samagoasukigos nangamakhokhoati lesi Japanese konkotha nyakazi lokishi iti 5 utsunami cause isicelo sube nathi ti 5 utsunami cause isicelo sube nathi kasuki goes hello nangamakhokhoati lesi Japanese konkotha nyakazi lokishi iti 5 utsunami cause isicelo sube nathi ti 5 utsunami cause isicelo sube nathi